Kuliko maleto losi.
Drop my bet.
Yangu wako kwa no kati, 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 kati.
Abatala na jeko chichi chotalaba. Onchara ni moto nja kanga sitima. Wesinyo wanye mye kota neselaba. Tolu kalu walu wanye towa senolima. Say you why not? Watandi kanga vya kusaga you control. Kumili kona wako wamba say don't know. Mamala nyutu keli mwongo. Katiki tiki osuwe minuji. Katiki tiki yangu wa mkwano. Katiki kati, 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 kati tiki kumbale yolosi. Katiki tiki osuwe minuji. Katiki tiki yangu wa mkwano. Katiki kati, 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 kati. Nalulu nji wa wano. Anafunye santebe wakuno. Kwaku ya vaya eva wano. Oh mama. Wethetu unu njaba soma. Ewa se chavala, na wera ba, la la la. Tute ni kurigino weno zahesi ya jagala. Siki ni fulu mela nini, enyumo kutunulira. Eno fumba nebi woma, kwera toli sulanjala. Kupachevi ujobia labu, toli anju sanda ira. Katikiti, ulikombale nolosi. Katikiti, osuwe minuji. Katikiti, talaba onchara ni moto nje kanga sitima
a kingston made the art
we singo wenye mie kota neselaba tolu kalu walu wenye towa senolima say you why not watandi kanga vya kusaga you control kumili kwenda wako wamba say don't know.
Solid independent.